dieser Ehemann bist. Skiza.
Labda itoke wesio G, labda uchoche kama ni mbing. Labda itoke na teso na plug ni medoka socket. Deep is mando, mota locket. Mina magustu ko haika rocket. Mess na doctor kuronka sprocket. Chitu na win balulo na maloses. Labda itoke wesio G, labda uchoche kama ni mbing. Labda itoke na teso na plug ni medoka socket. Deep is mando, mota locket. Mina magustu ko haika rocket. Mess na doctor kuronka sprocket. Chitu na win balulo na maloses. Manishash
before na smoke. When I'm kiddy na bado na chopo na land questions na jita the goat. Hizi sis mindo king kama vono ukianza kumblend na kusitch kama flow. Kani ting tumetingo marangapi, soki snitch tumezika wangapi. Kani talk sisi watu naibaki, tuoni nambli ya west to study. Kwenye tunaita tuachi mabaki, calculated moves wanadhani mathematics. You change colors kapita marangi, puse na dress door rat. Kwani tena doma jerry, ati puse na dress door rat. Kwani tena doma jerry.
Nila itoka na uwasi talk. Labda itoke wesio G, labda uchoche kama ni mbling. Labda itoke na teso na plug ni medioka socket. Deep is lando, mota locket. Mina magustu ko haika rocket. Mess na doctor kuronka sprocket. Situ na win baduno na maloses.
Man squad block na si check ina op. Right hand block, left hand my coke. Streets ni code, new pull up na court. Nika washa kila undo ni silence the op. Tuli jack na joke, tuka mpiga jack. Tuka mwagia jeep, na juice your jokes. Waki flip na kuflop. Min con toast, usi worry my bro. Min con hold, daddy na pray, maji wasi fold. Ziku na story haziko told. Una gas uli shoot. Na mchuma ni gold. Kwa shingo ni kilo, si silver ni gold. Inshallah, place mefika ni god. Kumedi na mbrena yo siyezi afford. Si set my word, lot na vuta my love. Kuta win na bro, at really the odds. Back, back to back, jo mimi na speed. Mdena li try, akashikwa na stitch. Nime pull up na game, tumerudi kwa sim. Masaka divorce, niko my